All right, let's play some more music. Let's hear something from, we started off with some Bumba Massa. Let's play some Loco Masengo from an LP called Milquillos de Bloc Zingue on the Safari Sound label. We're going to hear a song off of this one called Buta Noir.
Tu es noir, mais tu es belle, oh fille de Jérusalem, aïe aïe aïe. Ko paralala te pana mwino e angolo, nazala kafe tongengae, c'est le soleil qui m'a brûlé. Dis-moi en toi que mon cœur aime, oh keneke wa pina midi. Bona landa yo atako landa e Mama Tu es noir, mais tu es belle Oh, fille de Jérusalem Aïe, aïe, aïe Koparanga la tempo na mwino e angolo Nazara kafe kongenga e C'est le soleil qui m'a brûlé Midi, bona landa yo atako landa e Mama Tu es noir, mais tu es belle Oh, fille de Jérusalem Aïe, aïe, aïe Koparanga la tempo na mwino e angolo Nazala kafe kongenga e C'est le soleil qui m'a brûlé Midi, bona landa yo atako landa e Mama
azui maladi ya bolingo loboko na ye ya mwasi elinganga na kingo o femme noire obotama mokolo ya eyenga ye mokolo nzambi akopemaka bote noire que tu es belle mon ami oh que tu es belle tes yeux sont des colombes nazui maladi ya bolingo loboko na ye ya mwasi elinganga na kingo o femme noire Bota mamo kono ya e ngai mokolo zambia ko pemaka botena
Na miso na yo babanga tayote ba oyo kaka babomela biso libala e
bango wana bakoleka bazali na susite na mitema bakosakana na la mufu na miso na yo babanga tayote bayangani ke babomela yo libala e
Sakali na lokumu nanga na ya mama
Bango wana bakoleka Bazali na susite na mitema Bako sakana na la mufu Na miso na yo babangata yote Bayanga nike babomela yo libala ye
Baye o mama Bango wana na basina bango Bako sakana liboso na yo ye Bazui mongo basalisi yote Bapanza yonde sango Yo mwasi ya mubulu mama
Bango wana bakoleka Bazali na susite na mitema Bako sakana na la mufu Na miso na yon babangata yote Bayanga nike babomela yon libala
Ya moto ya monte mananga moi mo
tuna sangi bandoto.
Na koloba nini kamaleo, tio komo sika na chika pao kamaleo. Na kosamba na nani papa, biloko bazala kiko la melangai. Bazala kiko kabola basanyo, mosusu ya banda. Bisika nyo soto bimanga inaye, abima pena mbanda nangao kamaleo. Uatilo kumu nangai papa, uapilo leno nangai papa, nalipala oyo.
Oko male lanko regrete o, bozo banyo so salakie, zoto eko mi kokola, banda bango mako makoto bayo.
Wili.
Ola mwakine zikse o, foli ya la jeunesse, neno eko mi tota, na mote mama koti moloko.
Bye. Yeah. Sabino, and the sister as a my phone. Soko yebiko binate, luka yendo sister akona kisayo. O Sandra nangai, yoka nazali kulira yo. Abele yambanga ye, Stani, watembo na Itali. Gramo pao alobibo simba yendo sister malembe.
Thank you.
Hey, thanks for the call. Somebody just said that they like the direction that this program is taking now that I'm playing some a little more modern music. That's okay. I'll play some more for you. But first, a PSA, the Pro Bono Clearinghouse, a service of the Greater Richmond Bar Foundation, offers pro bono legal services to nonprofit organizations in the Richmond area. Their volunteer lawyers can provide legal service and advice for an organization's clients or for the organization itself. That's nonprofits. For more information about the Pro Bono Clearinghouse, you can visit grbf.org or call 804-240-7822. That last track, by the way, was a group, a little-known group called the Revival Okapi from a CD that came out in 2008 called Mbanza Longo. We heard the song called Kakayo. Before that, Yondo's sister from her CD Agenda. I don't know how long ago that came out. We heard the song called Ave Maria. And before that, Le Poète Lutumba Simaro, the song Cabinet Suite from the CD celebrating 36 years of his career, his musical career. And that was with Bona Oke. And the name of the CD was Tri Son. And before that, Loco Masengo, the song called Beauty Noire from the LP Mil Kios de Bloc Zingue. All right, let's play some more music. Let's hear something from people like the song Kakayo from Revival Okapi and Yondo Sister's song. So let's play some Cartier Latin Integral from their 2003 CD Voodoo. Here is Playboy.
En champagne, on l'appelle Le Big Playa Playa. Willy Kabuya, toujours élégant. Géant de Bangui, MJ Majo, écouté de Marne, Yaya Africa, Zemba.
Nga Willy, na komi komi le la kala yo, nga na luka di flama bolingo.
Aya masi.
Kasi mote ma moto de sanduku ya makambo, nga na bomba na bomba, solution ike leve.
La casa. Celui qui guérit le premier est toujours le mieux guéri. Petit frère propre à Kando Mamadou.
Aho comme on est qui ça. Et pour qu'on a noté sa médicament ya Bolingo.
Sono malonga mo pepe Riva okula tiongo David Akwango
Natango nzote kotaka bokono Esenga kase medesa ya kosove yo
Yamache ubanza
Onka de pana vatu
Ya titi
Esenga kase mekanise po abongisa Sipona karanga di feya molo di tinye
Ona
kana kana eso se nase de mort yo tombe linga lilita na cimetière chambre nanga ya rectangle Niki yango couvercle Nakata chambre ngo nakozala aveugle to surmiwe Vision anga eko minango limite
Morlinde, Magali Bumpeni, Amatala Sentia, Biti Kutu.
Champagne, mon mama, ake, naye.
L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ape si bolingo bile Africa, batipi mon andenge, naye. Yango mo balata, sangimbo, mon makasi, nan loke, tue jala. Mon amoumba, mon pani, mon pani, bisika basso, nume batami. Mon andengo, mbinga, yon salina, yon florent, vital, j'ai mal partout. Yeah, yeah, mama, rive,
Mama mudi batsangu na kontreta obali akadisole
regis pride
rekosonini yozi poto kabola metodango tire kobilia verterosi poto kabola sekele yeba kosala mabena bikela mwanza metumbo za makasi eh ya elo sha kwala ka
estella risa
ah kina karmele boli mweti kinzoto nakatati mena profere na songa bebe oyo bakosa ka yena kudila na bombo
Chérie,
mon lingo, ça, 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 ça jalu matayo sana aja bebe te pananga na bengyo bebe puna la bola botime kutula melaisha bene na yo chime skola skola como yo sana pa milio na fuachu ga nestasu ya poli mwe na kuma kabisha na kero minis metre chini wonga berno jinyore le matije tala ingi uchiki ngana pase tsonga
la bolingo lokona bebe soki yo songite zote kokota bo
persona na rufe amabelo papa tana ningo komi pomola portier ba douleur na kata motema nanga ndeke o apunga kif na dizera komi kutu mama jelos vila sir o kanza mpuka vizenga
liota
Amunga, Bicho Amunga, il est Kamara, l'homme. Lewis Mangasa, Mwana Pilaki, Eric Gombe, Joujoule, Mamana Kefano, et la petite reine King a toujours un système. Chikaya Rose, Nadia Gamba, Léa Adwa, Brice Adwa, la marraine Lilintaï Adé, Bicho Balé Balé, Priska Okema, Melissa Okema.
Sabas,
président volonté mon
cas.
Doubouré mala.
Et puis ta gana gana va belle chambre ma casse la gentillesse. A bossé, naïe, avani mota mongo.
Je nous saigne. Ah, champion. Pasteur Mdoui na Canada. Gilles Lem Emporio. Maître Samouraï.
Goodman, host of Democracy Now!, your daily grassroots global news hour. Tune in weekday mornings 8 to 9 here on WRIR, Richmond Independent Radio.
All right, that last track was Chancelier Desimbuese from the CD Les Mamans d'Abord. We heard the song called Sherry Kayembe. Before that, Le Petrou de Stars, Dos Prescrite from the CD Kanganzoto Ferme Ton Cor. And before that, Cartier Latin Integral with Playboy from the CD Voodoo. We're going to end up with some Nouvelle Génération for you. And Greybeard will be up with start of the first half hour of the Motherland Influence in just a few minutes. Thanks for listening to Ambiance Congo today.
Mobali nanda kweko zala kakonfinanse. Soki bozite bola linzala mutamo na pange kati makambo. Magonina kobondela yanga imolonga mi. Adepisi nde mojimbo na
koma vigilance ezala na bino
ezala mpe na yo otanioka buka bikilata na ebabali ya mbuma e
Vigilance bambalio, mwana zao.